sananza na dua. Namshukuru Mungu kunipa wewe, yule mbwa angeniua. Yeah. Haya kutoshi maua tupe, vitu vyote nitakupa wewe, uzidi kujisaua. And you know that I'm so crazy over you. And you know that anything you want I could do. And you know that I don't know what to do. Baby, you know that hakuna tena mimi without you. Yeah. Tambawa nimemaliza, mi kwako sina usemi, nilichobakiza kujenga family. I'm so crazy over you. And you know that anything you want I could do. And you know that I don't know what to do. Baby, you know that hakuna tena mimi without you. Cha nani? Cha mimi. Eti wa nani? Wa mimi. Oh, ka sweetie tam tam. Wa mimi. My baby boo boo. Wa mimi. Oh, nyam 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 nyam. Wa mimi. Au kamini piga juju.